Clave with amazing producer.
Imeanza kama utani, kama tujuani. Nikiwa varandani, uko nje unasuka majirani. Zani silali ndani, hatulizani. Umwisho niliuona samani, nikajipa imani. Yani kama utani, tumefika huko. Tusianguoni bebe, nani acha mtu seme neno gani, acha nipaki bubu. Siamini hii ndo end of the book. Leo auliwaza zamani, kashindwa kunichana. Au kuna mwizi, mwizi labda amevunja pango letu, memruhusu bebe zaga. Mbona sielewi, pombe misilewi, msosi haupenyi. Mwenzangu uko freshi, tumetana wiki moja, ushapata mwingine. Hivi vioja, wacheni mimi nisime.